Gogo Maga
Mizu Chu 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 Chu.
Are you alive?
Waite ni wambea kwa kusini na mashariki, waje kuona bado niko nawe. Waliongea eti mbali si hatufiki, ikiwa chomo waka mizima hawe wako chomo. Ninaona kengeza, yani hono unavyo kikoleza. Wanatapika nyongo penzi hawa jaliweza, na kusifu kibongo na kusifu kingereza. Hey, muchuchu muchuchu shwiti shwiti banana punga mkono yu. Na kuomba baby si mama leo yako siku ku, nikupakulie minyama upite na huku. Waso kupenda wakere sana, unijie kwa mbwembwe
unainama,
waonyeshe
unainuka
kama
unaigusa akama ukashu
yongefe na jonjo.
Unainama,
yama degeze,
unainama.